Singa kubanja jira kakuwala na gwe.
Daddy, coffee's for me with some money.
Singa kuwala na jana kubanja.
Aka, aka, tonja bedi na anas. Aka, moka mkaka unye chipaka.
Unye chipaka.
Aka, aka, tonja bedi na anas. Aka, moka mkaka unye chipaka.
Unye chipaka.
Sikuli. Sikuli. Tomanda sikuli, newewe mete chisikuli.
Sikuli
sikuli. Sikuli
sikuli.
Tomanda sikuli, newewe mete chisikuli.
Sikuli
sikuli nkulabanga sikurini. Sikuli kununanga ice cream. Haline fine dene.
Sikulaba madisiko. Waka nkula nakiriza. Naka kwa na wagana. Sente nzirira mitundu vya chama. Bakazi vya chama basaja tulakana.
Aga, aga tondia bigi na anas. Aga moka moka kwa unye chipaka. Aga, aga tondia bigi na anas. Aga moka moka kwa unye chipaka.
Someone to abuse me. Ngatalina kunsoni. I need a fucking person. Muwe kumane. Izo we wangambere laone mo bad weather. Yamanya, bad is over same feather zimbo. They flop together.
Mwe.
Singa kubanja jira kakuwalana.
Mwe.
Singa kuwalana jana kubanja.
Aka, aka, tonja piti na ana.
www.mp3ugandanmusic.com